be show me now a chopper. Bakora, now a chopper. Bakora, my name now wanna taka. Bakora, wanna taka. Bakora, be show me now a chopper. Bakora, now a chopper. Bakora, my name now wanna taka. Bakora, wanna taka. Bakora. Kitu gani wakinita wakishua au kisa kingereza, yeah, mimi nakijua tena vizuri, siyo, you know what I'm saying. I can talk proper and plus a little bit of slang. Like, shorty, what's happening? What's the demo? Oh, you got a man shit, I ain't get the memo. Bongo squeezy, ainaga ushemeji man. Fongo siyo wongo wakizungu na kenyeji sichagui. Wote misawa ni wote nyama, ila mimi nachotaka ni wewe kuwa mama. Yao, ona upande wao, wamehama na wao, wamekuja huku tuko simama. Wow, awaridhiki, na ulicho nacho ni sad. Itabidi, kula pa macho kimuziki mwali kumi. Natembeza bakora, even before sijawa tu nominated na Kora. Mami show me na wachapa, bakora, na wachapa, bakora. Madem na wanataka, bakora, wanataka, bakora. Mami show me na wachapa, bakora, na wachapa, bakora. Madem na wanataka, bakora, wanataka, bakora. Leo mimi nimedhamiria, ukweli wote mimi kukwambia. Ila ngoja nilewe na nikisha kunywa bia, nishai zote ziki nikimbia. I'm gonna tell it like it is and what it should be. Napendo sana mbamba ila bado na vishuzi. Katie, Sarah, Grace, T, Susie. I ain't a womanizer, hope my binti sija wa uvi. Nikipita wanajiuliza who is he. Pika bamba wao huzi ita nyuzi. Navyonga kama star kwenye movie. Ready for commitment ila no one know movie. Kwenye bahari ya mapenzi nimezama, ila nachotaka ni wewe kuwa mama. Get the picture, tukitembea totia fora. And she is not funny kama stani bakora.
Mami show me na wachapa, bakora, na wachapa, bakora. Madem na wanataka, bakora, wanataka, bakora. Mami show me na wachapa, bakora, na wachapa, bakora. Madem na wanataka, bakora, wanataka, bakora. Kama zao wanataka,
bakora.
Nesi yao wanapata,
bakora.
Kamikasi mina wakata,
bakora.
Nikipiga mitikasi nikizipata. Cheki na vyonga, cheki na vyonga. Kuanzia cheni kidani paka saa. Kila wakiniona wanapigwa na butwa. Mara nyingine wananifananisha na masta. Ya masta wa mtoni, kuona zovaza mtoni. Azaminisha wai kukama mtoni. Hata bongo geto na loka kamtoni. Sakishari siyo kwa Azizi Ali mtoni. Mabisho wa vitu vya kuwazima. Kushindana mwezi homi na hazina. Nikitokea tu mimi na wazima. Bila hela mfukoni mtu mzima. Na wachapa.
Thanks.